Setshwantsho sa bone. Elisha le ntwa e foufetseng. E rile Basiria ba atamela go tla ba tsaya Elisha, a rapela Modimo a re, betsa batho ba ka bofofu. Ka bofefo, masole otlhe a latlhegelwa ke pono ya matlho. Elisha a ya kwa go bone, mme a re, ntsha le morago, mme ke tla lo isa kwa monneng yo lo mmatlang. Elisha a etelela banna botlhe bao pele go ya Samaria, motsemogolo wa Iseraele. Teng koo, Elisha a rapela Modimo gape, Jehova, budulla matlho a banna ba gore ba bone. Jalo Basiria ba bona fa ba le mo motseng wa baba ba bone. Kgosi ya Iseraele e ne e batla go ba bolaya, mme Elisha a re, ba fe dijo le metsi, mme o ba lese ba tsamaye. Kgosi ya dire jaaka Elisha a mmoleletse. Ditsala, Modimo ga Elisha o mogolo go feta le fa e ka nna ofe. Mo lefokong la one, Modimo re laoletse gore re seka ra ipusolosetsa mo babeng ba rona, gonne Modimo o rile, gonne pusoloso ke yame, ke tla lehetsa. Gape Modimo wa re, fa mawa a gago a tshwere ke tlala, mo fe dijo, fa a nyori mo ne sengwe gonwa.